Waza waza samhani kosi mefika. Waza waza pele burudani nipate na pipe ya shisha. Pate na nguai bila filter. Pate na pipe ya FIFA. Niko na gang upenda unyama lafu wondo usika. Waza waza pitisha chenya sativa. Waza waza kuja pata na nalida wa madiva. Uko iga unona figa imeiva. Nimempa haja shiba anashiva. Badu atasikia didi nikimpungishia nini. Uchari dhani ya mini kijana amini. Leo meipata HD 3D easy. Mchana iliwi but kijana mini. Ay, jukani toja naweza teremsha. Yungwage maju nyevu ineza kauka. Uke wafama sani mezi matama. Nze miu prefer ustume mapicha bla. Waza waza samhani kosi mefika. Waza waza pene burudani nipate na pipe ya shisha. Pate na nguai bila filter. Pate na pipe ya FIFA. Niko na gang upenda unyama lafu wondwa usika. Waza waza pitisha chenya sativa. Kuja pata na nalida wa madiva. Uko iga unona figa imeiva. Nimempa haja shiba anashiva.
Waza waza magi magindo mefika nasema. Basi tufuate wone for me kijipa nataka. Mademu wili moja badina manga. Wone mbogi ya master wabakio mezuba. Mwenye na chekindo nona ananifa. Nisezi sliki so na cheza na masa. Na demi keki na chaleke mezuba na pita. Na unacheza na yo minda unajua manufa. Demi badi demi badi bang bang bang. Nasema demi badi bang bang bang. Yoni maliza haki dondo. Sayoni, maliza laki, dondo saa.
You wafi tell me what is real and what is not. This is refreshing like a water coconut. Kwa background amenipandia shash. Sasa I can tell if I smash or pass. Nasikia didi, nikimpungishia nini. Uchari dhani ya mini, kijana amini. Leo meipata HD, 3D, easy. Mchana iliwi but kijana amini. Waza waza samhani kosi mefika. Waza waza pene burudani nipate na pipe ya shisha. Pate na nguai bila filter. Pate na pipe ya FIFA. Niko na gang upenda unyama lafu wondo usika. Waza waza pitisha chenya sativa. Kuja pata na nalida wa madiva. Uko iga unona figa imeiva. Nimempa haja shiba anashiva.